shamisa Zino kacha mata aiwa a Zino shamisa Zito zvake mwana wangu Kuveka kwake Kutaura kwake Mafamiro ake Na maitiro Pane vamwe andichina Chimiro inini Ndoto kera shure Daindi sinaye
Zanda ona wakumana Zanda ona Zito zake mwana wangu Zino shamisa
Zino shamisa Zanda ona Zino kacha mata Aywa ha Zino shamisa
Zito zake
Zito zake mwana wangu
Zanda on.
Shana Jama Daddy.
Say wa Jama Daddy. Zala Komana
Shana Daddy.
Say wa Jama Daddy. Zala Komana
Jala Daddy.